umbaje nje ndigihe babimbye sinari nabi but ndabizi nayo menye ndi kunda ndatembera muri ville ndabona ndigihe ndi ke message naryohewe uhuje ndagaweze n'ingenzi n'exima munezero wanje
ariko wari ubyiteguye n'ubundi warusanzwe wiga neza ugira amanota menshi
ego ego pense nende ko n'ubishikirije
ntabwo ari uzi ko ushobora kuba uwa mbere
mu Burundi wapfize sinari nde ndabyiteguriye
none se uzakomeza kwiga kuri iryo shuri ry'umutima mwiranda nurigumamo se uzajya muri heshami
ndobandanya niga ku ishuri naho niga ko bikunze hamanyige section ya scientifique ko ibiharuro nibyo nkunda kuruta n'indimi ma ngerageze kwama ndikundo nkaya manota nabe yuko alafite amashuri noyo nkunyene kugirando nke ishuri ryo rya kaminuza ryiza
none kubera icyo ukunda ibiharuro kurusha ibindi ni ukubera iki
sinzi ni ukuri mba ibiharuro mbona ngo nzi binyorohera kuruta indimi cyangwa ibindi bintu byose nzi binyorohera kwiga nzi binyorohera ndi ndikunda byiga
nibyo
yego
reka noneho ndebe niba kuko uzi ibiharuro cyane
ok
dufate 15 dukube 15 twongereho 15 twongereho 50 dukuremo 5
amajana 285
wow Sabrina uragitoye pe uri igitangaza biragaragara ko uzi ibiharuro cyane ariko se hari irindi somo rikugora cyane ku ishuri
bingora cyane so je ukuvuga mbona ukuvuga ngo birangora cyane jitu hariyo ama hariyo iteriyo isomo riruta izindi nk'ibiharuro hama indimi par contre hariyo niyo nkunda kuruta ibindi nk'icyongereza nikunda kuruta igifaransa nibyo nicyo mbona cyoroshye kuruta igifaransa ama iya bya simi fiziki nka simi ndayikunda kuruta fiziki cyangwa amuga byose vimatino mvuga ngo hari ikingora rwose byose ndabitora muga hari ikiruta ibindi nk'inyorohera kwiga
ishuri ry'umutima mwiranda ni ishuri rizwi cyane kuba ari ryaramye ritanga abantu b'abanyabwenge kuva na kera na kare ariko se wiga ryari kandi bana bibagora bakajya guceza bakajya mu muziki wowe ubona umwanya wo kujya mu muziki wo guceza no kwiga urabishobora kubifatanya cyangwa ukora bimwe
ndabifatanya nka jewe mu kwiga nkundi hadufate nko mu nzu ndi mu mashuri niga indi yose gatafata nko kuwa gatanu kuko utuye ku kuwa gatanu ku ishuri turafite amaactivite parascolaire ayandi maactivite dukora hanyuma tuvuye mu ishuri urumva tuvuye muri ayo maactivite ndetse ngenda muhira nkaruhuka kugira nduke kuwa gatanu siniga hanjye ndo guteza ndo kugenda mu kirori njyewe kuko ari ibyo ndo rwose mbaga ndabigira ndi nko mu buruhuko niyo mpamvu ndabifitiye nk'ayo kuko njyewe twe muhira kuko umubyeyi wacu ntiyature dukunda ibiro y'igozi aya turi mu mashuri abatubwira ngo twige muga umwe wese afite ukuntu yiga hariyo nk'uwiga akaguma yiga n'uwiga agafata umwanya wiwe umva akubwira ati wewe wimenye ingene wiga ugiye gutembera cyangwa kugira ikindi kintu cyose ugende wahebye kwiga si nuko ndabigenza
kubona waratsinze ukaba ari wabaye uwa mbere ukagira ibiharuro byinshi ukagira amanota menshi kurusha abandi uyu mwaka mu Burundi bwose ni iyihe nama wagira abandi bana bazagera mu mwaka wa 9 umwaka utaha kugira ngo nabo bazatsinde nkawe
inama nabagira ni uko bokwiga kuko umwaka w'icyenda usanga kugoye cyane umva inama nabagira ni uko boza bariga kuko ku munsi nk'isomo bize uwo munsi nyine bakaza barisubiramo hama bakaza barakora imyimenyerezo myinshi icyo badasahuye bakabaza umwigisha yego hama nk'ubu unye nko muri ibyo bihe byo gukora ikibazo bakiga muganga bagafata n'umwanya wo kuruhuka kuko ibyo gukora ikibazo naho utaruhutse si byiza ko uraruha mu mutwe n'ibyo ugatebe ukanabyibagira yego
Ikete Sabrina Ishimwe nagira ngo nkubaze utubazo tune buri kabazo ujye usubiza mu ijambo rimwe birashoboka
birashoboka cyane
reka dutangire twihute ni iki kintu ukunda kurusha ibindi
indirimbo
ni iki kintu wanga kurusha ibindi
ubese
ni nde muntu ukunda kurusha abandi
mama umubyeyi wanjye maho
ni iki wifuriza urubyiruko rw'u Burundi
gutera imbere
Kete Sabrina Ishimwe ndagushimiye cyane kandi ndakwifuriza nawe gutera imbere
murakoze namwe